The first to planet you pop up on Mukalela.
10 strings
entertainment. But you turn it to Ali ni mafia, chimfembe.
Yangu ya mwana.
But you turn it to chimfembe. Ali ni chintofa, chimfembe. Jumupusa mafiro kusheta kumbwa. Shapala data kuma nchimumbwa. Ukuwe fini kare chale mpango lechi bufi kutabaka pimbwa. Teka nyafuka murubiro tafimbwa. Uwe mbuko mula ndono lungungwa. Ipombe fe mbongo ngechi mpombwa. Ukawa muhistori nga mulambwa. Nine la baba fwa kuchitundwa. Kufie bofia nchina bakuru wala fundwa. Chinshi mama yeta wabandwa. Mashiu ya rinona wala lema nengondwa.
Yangu ya mwana.
But you turn it to Fembe. Ali ni mafia, to Fembe.
Yangu ya mwana.
But you turn it to Fembe. Ali ni sito fa, to Fembe. Kuisa kwa mfumu na kuya kure pala mame. So mwona ifi chitwa ewema. Tatwa kala vera ma. Sungeni vifi ntundese. Sema musangeni waiboro intu atu. Matako akabaka vepesho wa muma. Tatu songero mwela tupema. Ubovye wino kalilanga kauma. Otere shetani mwita satana. Na sacha repunda wale ya kena. Na chupamba mambi wareki. Na kumamuli Yesu semu sacha warekana.
Machi
chani chimfembe. Ali ni mafia chimfembe.
Yangu ya mwana.
But you turn it to Fembe. Ali ni chintofa, chimfembe. Mwambi fishe mpanga ngo ubi umusuku. Beba china poma mwenya wushiku. Vale ntunganya wachichipu kunji wakaele. Soma vya kapuka wabana kukura vanuke chifuku. Wavipa pameso ngeveshi ya matu kuwapiri wire peru. Mikune miku ninti pofa ndari na porutu. Ya uwele wele na file tolu. Mtu fishi wishe puro konso kuwatutu. Wapenke chena senda petutu. Teka na muno kafira kutintu.
Yangu ya mwana.
But you turn it to Fembe. Ali ni mafia, to Fembe.
Yangu ya mwana.
But you turn it to Fembe. Ali ni chintofa, to Fembe.
10 strings entertainment.
But you turn it to Fembe.
It's Twitch, baby.
Ali ni mafia, to Fembe.
CoplayJams.com.
But you turn it to Fembe. Ali ni chintofa, to Fembe. Alabwaza sana. Watu wala kule risai. Nakuba ipusha watu.
Ati yako atu ni chintofa.